This is from Bolshawi Beats.
Dhammaan cidhifyada dalkeena hablaha carradeena jooga intuu cadalkeena buuray calanka ma adaa u qaaday ma adaa keliga iscajabiyey ma adaa isu camiray faanka ma adaa keliga iscajabiyey ma adaa isu camiray faanka dhammaan cidhifyada dalkeena hablaha carradeena jooga intuu cadalkeena buuray calanka ma adaa u qaaday ma adaa keliga iscajabiyey ma adaa isu camiray faanka ma adaa keliga iscajabiyey ma adaa isu camiray camiray faanka murayad cimrigeedu raagay egisbayr camirtay muuqaal caweys ma adaa isku eegay ma adaa dhoola caddaynta beenta intaad farxad kala caddaatay cirkaadabadeed iskiis intaad farxad kala caddaatay cirkaadabadeed iskiis murayad cimrigeedu raagay egisbayr camirtay muuqaal caweys ma adaa isku eegay ma adaa dhoola caddaynta beenta intaad farxad kala caddaatay cirkaadabadeed iskiis intaad farxad kala caddaatay cirkaadabadeed iskiis cishadan barashada wadaagnay cishadan barashada wadaagnay ana jacaylka casumay sidii ruux cadceedu hayso indhaha caad baan ku yeeshay intaan ciladagay jacaylka caashaqu qaladii tilmaamay caashaqu qaladii tilmaamay cishadan barashada wadaagnay cishadan barashada wadaagnay ana jacaylka casumay sidii ruux cadceedu hayso indhaha caad baan ku yeeshay intaan ciladagay jacaylka cashaqu qaladii tilmaamay cashaqu qaladii tilmaamay rabba caawi maysiiyey dib iyo carcaraaf adduunyo rabba iga celiye maantee annaa cawjooga galaqtee wallaal calafkaaga raadso annaa cawjooga galaqtee wallaal calafkaaga raadso rabba caynadii ahaaday rabba caawi maysiiyey dib iyo carcaraaf adduunyo rabba iga celi maante annaa cawjooga galabtee wallaal calafkaaga raadso 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 wallaal calafkaaga raadso.